Atu wagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatobea mikosi, tunalindwa na sabodi peke.
Kibwa na ba
bad man,
I'm gonna chance.
Anasema rumba, rumba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao, na haini pishi da riziki ya watoi wao. Ex wangu anatamani niachike, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu anatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wana tumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wana fosi, mtu wana tunabosi. Wana tumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Hey. Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao, wana chuki kadhaa labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao, cha kushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipwa na sabuni peke. Tena wanafosi, mtu wana tunalosi.
How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wana tumbea mikosi, tunalipwa na sabuni. I'm